He did it again. He did it again. Faithful God, He did it again. He did it again. He did it again. Faithful God, He did it again. Ha! Kafanya tena. Kafanya tena. Ni mwaminifu. Kafanya tena. Mwaminifu kafanya tena. Aliahidi atatenda. Mwaminifu kafanya tena. Alifanya ya amefanya haya, atafanya ya nayo kuja. Ni mwaminifu, amefanya haya, atafanya ya nayo kuja. Ni mwaminifu. He did it again. Did it again. Faithful God, yeah. He did it again.
He did it again. He did it.
Did it again.
He did it again. kufungua, nitafika kwenye zile hatua adui alifikiri siwezi kuzifikia.
Shangilie Bwana, shangilie Bwana.